Et aussi
allô là, Jeezy.
Yes. Ok, Atishani. Everything to you.
Cash told.
Kopala. Yeah. Yo, in the house. Yo, hey. Fidia fine na le kupela. I think na kwe fiaka la kupela. Hey. Fidia fine na le kusunga wino. I think na kwe fiaka la kusunga wino. Fidia fine na le kupela. I think na akala chilapo. Ah, mami. Na watch the over pantu. Iti wingi shomuntu mpondi andi. Nangula ya lenti, hey. Munjeri reko wa koti, ay. Munjeri reko wa chechi, hey. Munjeri reko wa pasta. Iye na yach da over. Munjeri reko wa shimafunde. Munjeri reko wa namafunde. I don't need you, my baby. I'm sorry.
Sorry, madam na guy kulum kwati ni story. Yampola master history. Chiren kalipanga na ibu kisha history. Cause teti wingishe guy kulumu. Ndala mupora nololi neponji ya kusongera. Shile kwikata mofuma se mumukendi. After 10 minutes narami pundo buchende. Shile fwano kukumonenda. Shila kwaba na batichi temu ikosenda. Shasa kama nena pambia na spenda. Kansha nini fake love wane mpazenda. Cash done.
I don't need you my baby. I'm sorry. Hey yeah.
Time sembesini na kukwatire. Tazama sasa nimevunjika moyo na wewe ni zaidi ya kuumia. Mapenzi yako yalikuwa ya bandia. Ulikuwa unapoteza wakati wangu. Oh baby, why on a we love we mwine bantu ine lale for you kukutana iwe wine.
I don't need you, my baby. I'm sorry. Hey, yeah. I'm sorry, baby. I don't need you anymore. Chile kufaya, mommy. Want to put in a quick fire. I don't need you, my baby. I'm sorry. Hey, yeah. I'm sorry, baby. I don't need you anymore.
Yes, okay. Manager Zimengwa. Kopala Styles in the house. Everything to your Chibu Nation. LYH. Koda Kasumbales.
At least I want to miss the IMK Africa pandemic. I hear that.